Mesa munandisi ya knockout Mwachipongwe Zakazi ena we sindika silila kose hey, Dinalindi weweka Otu unanditaya Pano dinapeza wina Kazi wina ozi wakusamala hey, Pano sindinga kufuneso Iwe ndine tinatana bas Sitinga vaneso Otu pano dilinde winande uzindi sokoneza so Ndiye ka amene anatenga shikondi changa Anatenga tima wanga hosweka uja Analumikiza Pano ndiye ka amene ndi magwiliza na nae
Nandisiya, iwe Mesa tina tana Neno hogo bwela Nandisiya, iwe Kwanika kupasa mwomwe chinka funikila Kwomo nanditenga, osa funikila Baka nandisiya kukagwidwa sonde wina
Tinka yendelana, tinka vana Chikondi tika pasana Osa kumbu kaso zapazana Pote muna ndita wanoka Dili mpawi, muna gwidwa ndi adola
Unaganiza banji pomwe iwo kanditawa Unangondisiya osa ganiza zamawa Osa ganiza zamawa Unapalelo diwe ukulila Nandisiya, iwe Mesa tina tana Neno hogo bwela Nandisiya, iwe
Music from www.gordoncjtower.com